siphendula kithi yo imcabango igcwelika omina ngizwile omina ngibonile ngihlala ngizibuza ngiziphendula kithi yo imcabango igcwelika omina ngizwile omina ngibonile
Yeah. Piano un capo waqala ukuhlakanipha ukwemesa uJehova levumele levumele levuvuseleliyano shilo gisho impilo kanokusho yile piano we emalingeze ngigcoke emilano ngale piano we ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we levuvuseleliyano shilo gisho impilo kanokusho yile piano we emalingeze ngigcoke emilano ngale piano we ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we Yebo
buseleliyano Piano ngijabulise Piano ngikhulekise Piano ngijabulise Piano ngikhulekise Piano ngijabulise
I won't find it no one, yeah.